yake ndani ya cypher. Hey, yo. Sili wazi lishazi kadia mbazi. Mdogo wangu mwisho kiume naitwa wazi. Ananiambia brother rudi home. Ukitaka sikushangaze majibu ya ngaza tumia kondom. Machoko hawezi waza mina kaza na hii album. Sina nguvu ya kupigana, hapana. Ila Mungu amenipa nguvu ya kupambana na maisha. Tafakari, chukua hatua. Paka nifike pale zinahitajika hatua. Nijipinde kama mstari wa kontua. Watu chuma ni chuma chapua. Tunalipua, binadamu tumeumbwa dunia yote tuitawale. Ndio maana nilipozaliwa na kuitwa male. Ni ili kuyafuata matako ya wale waloniza. Inabidi kumrudia Mungu kistokea kizaza. Hivi kweli, kama una akili sibora uuze beli. Au funguwe duka ufoseli penseli. Marubani ni kwenye ndege, mana oza ni kwenye meli. Majambazi ni robali, maskini nguvu zao kutafutia ugali. Makande no wali, pilipili wekali. Ndizi roste kambali na vuta bangi sigara ina mazara na kila biashara ina faida na asara na ka ukijua hasira pia ni asara.
Kende menge zenda jiwe la kubusa ne time na kubonda. Pita chaka zoto na nitaka salamanda. Kuna kuritaya kwenye fast ya kibunda. Ne kama pile pile kwenye mavidonda. Mambo ni chakidire siyache ya nato. So teke meki file ili wasilete mate. Kujibabisha ain't logical ufanyi kitu ote. Tunasubiri miracle squeeze dambi nyingi. Sanuka na kipindi squeeze bila chambi mapenzi unapisha city. Heshima upati mamboka tako rap. Tilo kuna pesa bana ukunyonyo kutiti. Kataku kakabila ukali wa mambo. Kaka kila sai na yopita fanya jambo. Kadada kama mouse iwe chombo. Fanya we na pesa muwe perfect combo.
Yonapo mike mdomo unapata mzuka. Sijo penda kubaki wenzangu kona unasonga. Napenda black brand ya mwafika halisi. Mstari na yobonge na ubora wa TBS. Ukwele mzito uongo mwepesu kisha jua dunia mapito. Uwezi kutesa nafsi. Ulipo sipo ni ngumu kupata chansi. Na wapa mlipuko kwa tezi na easy bouncy. Speedo na Mikey tugeza tupo pamoko. Nimemkalisha tembo sana back kwa kiboko. Wana line loco mina line bad nyoko. Flow zaki adko so niko kwenye soko. Dundo mkali unapendeza kwa kuchana. Natema rhymes kama siku za mchana.
Bado siishi wilaza kama babu wa Loliondo. Still nipo real kama wana wa Msondo. Ngoma ya machizi kwa nini sikeshi. Mziki ni biashara vipi mini kukopeshe. Kawape habari mikompashe wa mistari. Nafanya habari, nafanya hatari kamari. Mchezo wa maisha ngumu kunisoma kabarua ndani ya basha. Mawazo wamechafuka na mabongo wamekwa dampo. Leo tasikika kesho neza nisiwepo. Disi zako zinchefui zinapita kama upepo. Chapa
Skia sina kasi sina do wala Bugatti. Legada bendi blaze got a good heart. Tisombe show adiko mfukoni sio safi. Ila bado tu mina go hard. Staki miti kasi ile ya kiwaki. Taka miti kasi ile yenye kashi. Razi kwa wapi mbona sizi bwati. Shida kila siku why miss party. Hey, one time for the dough. Yes, two times for the show. Yeah, three times here we go. What's up, let's go. Furuga, furuga kama kimbunga. Ili game natawala bila kiki bila ndumba. Boom na chakacha mpaka rumba. Stress misinaga labda tuza mavumba. Wengi sio wema, wachache ndo wazuri. Hata ukitenda mema bado kwao ni sifuri. Omba pate mema na pia kaza msuli. Believe in your dreams, amini weni nguli.
Wax, wax. Not money in the bank, but gold in the heart. I was born to fight, I don't wanna scot. I float like a carry with my money on the wallet. To fulfill, clap a hand, this is spirit of talent. Hardcore rapper, really pop, this my bullet. Good life is my target, sweet wife like a chocolate. Snitch bitch, fighter, what the fuck you talk about? G-Wax, I'm cool like a fish in the pool. Is a come, is a go, I'm represent my hood. USO, my dead yo, one love, one blood. My life is too short to believe. Living with this stress, I'm too young to be only depressed.
Yeah. Wanauliza hu jamani, rapa wa aina gani? Bona ni noma sana kwa rhymes ya navyo gani? Na wajibu, mimi huwa sina mpizani. Ndo mana kwenye mashindano na tazama si shindani. Eti ndondoke hapa au ndondoke kwetu. Ni wadondoke wadausi bora ni mdondoke, yes. Eti ndondoke miba na mnaona niko beku. Au nizishike shilingi ndondokewe na sepetu.
Nimechoka kuona hip hop inadharauliwa, kuona my MCs wengi squeeze wanabaniwa. Nilipotoka hadi pasta natumia geji, show naifata kwa gari alafu malipo fake. Hizo dharau baba ila samee wakosaji, mana hata wenye nyumba wanakuona mpangaji. Kuna wana wa faida na wana wa mtaji, ila wana wa faida wengi wazugaji. Kwishne.